Unit 6, Dialogue 2. The following day, Amos takes Kathy for some sightseeing close to the lake.
Jamani, ziwa Victoria ni kubwa mno, kama bahari.
Ndiyo, watu wengi wanapata riziki zao kutokana na ziwa hilo. Kuna mabaharia, wavuvi na wasaidizi wao. Watu wengine wanafanya kazi si mbali na hapa, pale mashambani. Watu hao wanalima kahawa, pamba, matunda na mboga. Katika shamba letu, tumepanda miti mingi. Vile vile, tunalima mboga za aina mbalimbali.
Je, shamba lenu lina miti mingapi?
Lina michungwa 12, milimao 10, miembe 8, michikichi 6, minazi 5 na mfenesi 1 tu.
Hakuna migomba?
Kuna migomba mingi na mimea mingine, lakini sijui mingapi hasa. Je, unataka kwenda shambani?
Ndiyo, twende.